Yeah.
Hola, I'm Zay.
Yeah.
Music.com.
Alright. Sleeping sons of Jacob, yeah. Rats. 400 years ago. 400 years ago, you answered to Pharaoh call. Chitunzi cha mavuto. Chitunzi cha mavuto. That is your name no more. No more.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba. Olimbiki tamtima. Ninyali mumdima. Olimbiki tamtima. Ninyali mumdima. Chino chalo, chasoba chilungamo. Ten mighty men shall fall, ten mighty men shall fall, but the vision lives on, lives on.
Africa, ndiwe olimba,
ndiwe olimba.
Africa, ndiwe olimba,
ndiwe olimba. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Muchipingo cha tsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima wa tsopano, revolution is all I know. Muchipingo cha tsopano, tikuenda muchisomo. Dimutima wa tsopano. Operating in overflow. Mochipingo cha tsopano. Tikuenda mochisomo. Dimutima wa tsopano. Revolution is all I know. Mochipingo cha tsopano. Tikuenda mochisomo. Dimutima wa tsopano. Operating in overflow.
Africa ndiwe olimba.
Ndiwe olimba. Niwe olimba, olimbiki tamtima, ninyali mumdima. Olimbiki tamtima, ninyali mumdima.
Africa niwe olimba,
niwe olimba.
Africa niwe olimba,
niwe olimba.
Africa niwe olimba,
niwe olimba. Niwe olimba, ninyali mumdima. Ah, ninyali mumdima.
Olamzedmusic.com.